kandi haburi ntambwe yeah cyane ngo kandagire mu birindiro byawe pere kuko de pande ya kwitambika kose cyose birangira ari ugomba gupfa another day other blessing anyway tears are falling I see how to manage it we got it I'm a one in shadow ufundi mitwe hose oh yeah no fat the pose utakuwa on the tops if you wanna mzozi itiye kubi mamo usiyoko
Unanyuze munarjisi, junior